Oh my god, bomba made my beat.
Omutima gwange sikagali kachenja. Akukugulira spare nga ononeze. Oh no, kasubira obitegera bye nkugamba. Tebukyata ne wetanga nga tenkwesize. Omutima nkuwadde baby. Jolageyo bobanji abansinga figanira nji. Naye kimanye gye ndi situdde ndayira o make it fit. Eno nkusabira birungi oyeya kutonda mube kumpi. I know that we got an finished business. Mubuli mbeera ewekyusanga mukwano kuba nakukwasa obwesigwa.
Kabajje bameka abalina benzi ne kalina mukwano guma tonjiwanga kubandifa kusaba nesiga yeah. Kubanga nange nakwesiga baby.
Kusaba nesiga kubanga nange nakwesiga baby.
Ensongerye mwenu myomutwe yenza okuvayo nga wekubye. Atenga zensaze wonkulindirire kyoba omanya ndi mutambuze. Nebikemo kukubo lyenkute tebyewalika. But for you baby siitike. Njafuba nkulinde yade kolowoza nkulimbye. At least for once nesigako mukwano.
Mubuli mbeera ewekyusanga mukwano kuba nakukwasa obwesigwa.
Kabajje bameka abalina benzi ne kalina mukwano guma tonjiwanga kubandika.
Saba kutwale nirinde akukumira kuyambe fideide baby. Yegara noto mpoze ere birala kambi chawe ngume.
Nange saba kukume mirembe unsabire nonfunera fideide. Enjo yugara noto mpoze elama sabbe kanga chawe nkule yeah.
Mubuli mbeera ewekyusanga mukwano kuba nakukwasa obwesigwa.
Kabajje bameka abalina benzi ne kalina mukwano guma tonjiwanga kubandifa kusaba nesiga yeah. Kubanga nange nakwesiga baby.
Kusaba nesiga kubanga nange nakwesiga baby.